Trendybeats.com.
Chani, eti weki usisingu unaribu chani. Kanda ya ziwa watu wameteka chani. Mezama medelani kuna suka chani. Sechi sechi chani. Chani, toka kunganisha machani. Zungusha mpaka unanasa chani. Sechi sechi sechi. Cheka cheka kwa kiji, na kuwekea kitu speshi. Natoka na umeshika majuki, suna nijua na hoda wami. Temperature mepanda 100 degrees. Maniga, 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 please. Sinichanganya madawe saiz. Nangalia chaneli zangu kubiz. Temperature mepanda 100 degrees. Maniga, 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 please. Sinichanganya habari saiz. Nangalia chaneli zangu kubiz. Sechi, sechi, sechi. Fuatilia chani. Igia watu lizia chani. Kamati alani ukipata chani. Sechi, sechi, sechi. Chani. Nediwe kiusi zinguwe unaribu chani. Nairobi City watu wametega chani. Zama Kongo Kinshasa na soka chani. Sechi, sechi, sechi. Chani, toka kunganisha machani. Sungusha mbaka unanasa chani. Sechi, sechi.
Classic music.
More music on trendybeats.com.